city round town.
Basirana, bafuku kabo kafule basirana, echibuye basirana, 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 bafuku kabo kafule basirana, echibuye basirana, basirana. Zezimani ruachi basirana, nalabira wunangeka basirane, tetuganye ne uva wasirana, na etu wanga musubi. Echiva mchoto kuba muliro, toinza kufumba ngate guwazi. Temuba nenya na buba nonya mbira, banonya kuba bulungi. Natoba nyunga chimani wota toba, toinza tuka kubuwa mbuzi. Ebya vale mabyo nebi babideka, babidekera muka makatonda. Basirana, bafubu kabo kafule basirana, echivu ye basirana, basirana. Basirana, bafubu kabo kafule basirana, echivu ye basirana, basirana. Dambula pola pola paka jendaga, na ya vale mesama kubomba la babanji. Baba banji na ya bagaliza, baba batona bakwa galiza ufule. Okola guno ate nokola guli, tukole nyo batayiche ngamba, okusirano kukuja kufawu. Bakola nye birunji ne batasimwa, tukola bimiti majaka ruba. Sibulia kusekera tina vera mono, eto nagena badesi chamani. Basirana, bafubu kabo kafule basirana, echivu ye basirana, basirana. Basirana, bafubu kabo kafule basirana, echivu ye basirana, basirana. Sibulia chogera kia jireta, neda pano kukulimba. Tubadewe mirundi jona jona, nga tububa kubira nga bagulira. Na yesu uliranga uwe bagamba. Echiva mchoto kuba muliro, toinza kufumba nga tegwazi. Temuba nenya na buba nonya mbira, banonya kuba bulungi. Natoba nyunga chimani wota toba, toinza tuka kubuwa nguzi. Ebya vale mabyo nebi babideka, babidekera muka makatonda. Basirana, bafubu kabo kafule basirana, echivu ye basirana, basirana. Basirana, bafubu kabo kafule basirana, echivu ye basirana, basirana.